family pesa. Leo ni Friday lazima kutesa. Remi kwenye ice sitaki kapresa. Si tuna vibe, eh? 2x5 wale nje na makido, leo na kuchota. Islando kuna shida ya maji, leo na kuchota. Atikerea, 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 nyama wekerea. Dance floor lite, aditeketea. Suti design, ebu cheki kanite. Enjoy ngoma message iko kwa ime. Meza yangu ni mipeke na mafime. Bunda, 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 inafanya lumi na dunda. 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 Bonga pesa sana currently. Mbogi ni wa wish, yani wajanja. Nikona wa resh, yani mabanja. Zimu wa shika yo, yani maganja. Au ni pendi, yes ni personal issue. Nana bonga mbaya, unaitaji personal tissue. Milano wa runi expedi, toke my people. Tupitie Sanford vile na kuchipo. You now rocking with Mr. CEO. Tangu ni pade si kaka ame change. My friend, ata pesa nyewe ime change. Inafanya lumi na dunda. Bunda, 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 inafanya lumi na dunda. Bunda, 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 inafanya lumi na dunda. Bunda, 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 inafanya lumi na dunda.
Na madharau buta.